Hey, do you know what I'm at? 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 Hey, wait.
Leo tu lewe, leo tu pombeke, leo tu lewe, leo tu pombeke, leo tu lewe, leo tu pombeke, leo tu lewe, leo tu pombeke. Weta ongeza grasi, tunataka kuenjoy. Tusha choka kuji gasi, tunataka kuenjoy.
Indio
lazima nipeleke moto wa kupelekesha sababu niko ti dila nila ti show zangu fantastic yani kila choo tunapita si hey hey tunapita si mimanza kushani panda midadi lagi baby leo mini mengi ya pi
aujui
minapenda kutoka na mazela kale pate poti pati balawa kate pate peti takidela kate pate poti pati balawa yeah leo tu leo leo tu pombeke leo tu leo leo tu pombeke leo tu leo leo tu pombeke leo tu leo leo tu pombeke
hey. Do you know what I'm at? Hello. Hey.
Nikipata mitungi minazima. Na wazi cheka gina kima. Yani show show najifanya unanijua jua sana leo ndo naweka heshima. Yani kama jembe mkulima. Kama ni pombe we mimina. Wana man gang gang pesa mingi mingi kila batu kifika toa iwe shima.
Ishu. Hey, do you know what I'm at? 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 Hey we.
Minapenda kutoka na masela. Kale pate poti pati balawa. Kate pate peti takidela. Kate pate poti pati balawa. Yeah. Leo tu leo. Leo tu pombeke, leo tu leo, leo tu pombeke, leo tu leo, leo tu pombeke, leo tu leo, leo tu pombeke.